it's your boy Icon Bundy Senna.
This beat downloaded from my love said music.com.
Smash and beat set up with random tunes. Let's make
a master. Inchi kele pa bondi kuna ipos. Inchi tefi wadilo munzinga. Alo. Wachita shan, eba yoyo ati twalaika la shan. Kale kale na dipona na mukalale I. Wetata na obola ne njiri. Bena mediba dito mama hookups. Inchi tefi, bayashimia phone. Ha, yeah, bayashimia phone. Yeah, bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na lava tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone.
Na wasa pok mutumi na kade 195.
Bayashimia phone. Bayashimia phone.
Bigi mana kontole nzinga. Elo aina chinona no kupinga. Konkwa chani, nde mfupa mkoshi na kalimoni mpatwa ne minga. Mkono mwene filu ndufuru. Fiambo kushupa njekuru. Yotempa bala isaba kuru. Yiziro tuso wapanga budiuma. Kushile na kape forward. Tubilu na ifika party five zale sort. Kumabidi mwa isula boto. Yei mwaya paife ya pangu mamoto.
Ha, ya, yeah. Bayashimia phone. Yeah, bayashimia phone. Njendere na wana kashumu longo na lava tuwala kui. Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone.
Deti wishi venga ni biwi reni no kuna ngoni biki.
Bayashimia phone.
Yeah, yeah.
Bayashimia phone. Na isanga shani muri ya gona. Tefe finangu na ipe na ikonomi. Nde umfa kwa tumwela wachepa. Aweshe mofi omutimala bepa. Wetata peta fiali asuka bangala. Intina wagelo mibili nge sofu. Na isanga njendele china mpofu. Nde kublaki listi ambiko. Ini pina. Yeah. Bayashimia phone.
Yeah.
Bayashimia phone.
Njendere na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone. Bayashimia phone.
Let's go. Smart stays young king. Na chimpa mwene na mala. Na tenda nile dizeo kunsalu wa mpala. Yubali kema suta panshila mana. Washile na chifoni na indela maya. Na chimpa mpana senda na melisa. Na mupisha mwati ni mailo kuisa. Jevela tukuli underscore. Jinti umefuwa ni fiat sika. Oh my god.
No response from the requested number.
Ha. Yeah. Bayashimia phone. Yeah. Bayashimia phone.
Njendere na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone. Bayashimia phone.
Rock Jesus.
Yeah. Bayashimia phone.
Na nemwine nda chetekela sana. Hidingi fichitika uteza ngashala. Na tichimu konke veno nine na ipopa. Na pitana kulisa ichiki na musenda. Na tampa nobulendo ninchetekela ndemu sanga. Kafika na tumafoni ya shima. Chikushe bale za telo bafuma. La pano nda shimika na fuaka ya fuma.
Ha. Yeah. Bayashimia phone.
Yeah.
Bayashimia phone.
Njendere na wana kashumu longo na lava tuwala kui.
Bayashimia phone. Shele na tukwacha mutumba ya kuwaka ya kaba kwei. Bayashimia phone.
Mr. La D Washepre.
Bayashimia phone.
Young Alf
Alanis
Alpha Entertainment.
Bayashimia phone.